tulipotoka baby ni mbali. Tunapokwenda mbali, tumevuka mito mabahari mimi na wewe. Na kuna wanga wasiotukubali, walisema tutofika mbali. Ona Mungu katupa kibali mimi na wewe. Baby, janja janja sina. Mimi nimemaliza, nimekuwa mtu mzima, nimekuwa kola kola sina. Nimeshamaliza, sasa najielewa, najijua. Hata mulole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Hata kose pesa nkikuna wewe hapo, ni sawa, ni sawa. Baby L-O-V-E, why oh you, I love you. Wait, I love you. Oh baby L-O-V-E, why oh
kezwa ona, najaliwa ona, bezili menona. Eti kila kona, naicheza ngoma, nabusiwa mwa, mwa. Akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita. Akinitaka ananita, baby, ananita, honey, ananita, sweetie, ananita. Baby, oh, oh, ah, oh, oh, baby, oh, oh, ah, oh, oh, baby.
Ata mulole zoba, sawa, ni sawa, ni sawa. Ata kose pesa kikuna wewe.
Slicer.